Aba kutoka halo Story of my life so far. Yani moto juu ya moto, story of my life so far. Fire con fire. Nilikotoka ukimwaga mboga, wanamwaga ugali wanatoboa na sufuria. Nilikotoka pilau na soda, mkilo juu hiyo ni siku ya sikukuu. Nilikotoka ukimwaga mboga, wanamwaga ugali wanatoboa na sufuria. Nilikotoka mchongo runinga, TV kwa jirani mpaka ukanawe miguu. Mama single mother, shule sijasoma, ila mtaa ulinifunza kupambana. Niko mina maza badeni kila kona kama movie. Oh, alhamdulillah. Atukufuru Mungu, asa vitu gonazo. Chapati na maragi ndo imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Boda boda dala dala imeleta do.
Boda boda dala dala imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Manyanya soma simango imeleta do.
Manyanya soma simango imeleta do.
Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life. Kumbe maisha matamu, GSM wata usemi. Maisha matamu, usaidi lugumi wata usemi. Maisha matamu, abeti malu wata usemi. Maisha matamu, Mohamed Mchengero wata usemi. Alhamdulillah. Atumkufuru Mungu, asa vitu gonazo. Chapati na maragi ndo imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Boda boda dala dala imeleta do.
Boda boda dala dala imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Manyanya soma simango imeleta do.
Manyanya soma simango imeleta do.
Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life.